Danumsi Wanda, let's go.
VMB.
Kwakomera mba turufu sogarasa, wachumba chumfu nani chora. Mabisho wa mjini wote kapa, polo jaribu kunipora. Kwakomera mba turufu sogarasa, I will always love you, love you. Begera gengera gena morasa, yeah. Basi vimba na miu masip melody. Kikosa leo tu wangeze bidi. Usijari baby, everything's gonna be alright, yeah. Kwako sioni sisi kia umenipa nini. Hata kama sina kitu, uko na mi. Usijari baby, everything's gonna be alright.
Napenda ukirora kiweste. Yeah, you the best. Give me that, wanna protest. I said, east to the west. They know we best. Kwako sina same anyways.
Nikisema niku EBA, taiba kwa wangapi, wanosema niku achi. Ili wende wapi, acha tu niku nganganie kwa nishingapi. Ngekuwa malaika, ningeomba niwe mbawa. Kila liya shuka chafu, nitaomba niwe chawa. Tabaki chumvini, ukenda mwezini, sisawa, you're my medicine. Na uma mapenzi, nipedawa, takufanya we cheke, cheke. Na sito kwacha we mweke, mweke. Acha nifanye tu makeke, keke. Mfae shela la rusi, nangufishe na pete, okay. Kwani uhari gani? Ni kwako tabani. Hata nikipata steam na shusha na mjani. Kama kuniroga ni roge na moja kanga. So chewa kuniroga mpaka uende kunganga.
Napenda ukirora kiweste. Yeah, you the best. Give me that, wanna protest. East to the west. They know we best. Kwa sina same anyways.
Mimi kwako.